It's time for my sister music, baby.
MJ Records.
Bad morning, I love you.
That's a chair.
Sina waku ya futaka.
Nataka nini nikupe, mradi usi nitupe.
Hey, hey, oh mama we.
Moyo nipo mwe upe, njo nigande kama kupe.
Hey, hey, oh mama we.
Nataka tuishi peace.
Hey,
nataka sina mane. Tukomeshe wabi.
Hey,
paka situfanane. Yani mina we, yani mina we.
Kama ende za kipata.
Yani mina we, yani mina we. Kama pepo na kishada.
Kipita tunashikana. Mita ani wanabishana. Kwamba mina we watu tasekana. Japo kipato kidogo emburi zikama.
Yes, amilu. Amilu. Nataka tuishi peace. Nataka sina mane. Tukomeshe wabi. Paka situfanane.
Yani mina we, yani mina we. Kama embe za kibanda.
Yani mina we, yani mina we.
Kapo pepo na kishada.
Pressure,
in on the
bottom. Kesha, na Kesha.